deeqdan raashinka oo la deersiiyey ururka naafada gobolka Bay, gaar ahaan ku noolan magaalada Baydhabo. Deeqdanka waliba laga talagalay ahaan oo ku mid ah naafada gobolka Bay iyo ku afuran intii lagu guda jiray bilo barakeysan ee Ramadaanka. Xildhibaan Cabdiqaadir Xasan Cabdiraxmaan Shawkara oo deeqdanka deersiiya dadka uu soo ku hadlayaa muhiimadda yar la ta afurinta dadka tabaaleysan, uu soo ka baaqay mas-uuliyiinta heerka federaal iyo heer maamul in bulshada gacan iyo aan fidiyaan.
Deeqraashin hadersiyay ururka naafada oo ku nool magaalada Tan Baydhabo qaar ku mid ah wala geega oo ururku hadersiyay waybuu in shaaga wal oo wing ma ah, laakiin way ba la jeefo waayay ka xilmaan Cabdiqaadir Joker ahaan in oo aniga idatiitay dabshashada naada iyo na qadan ya maylaray la jeefo waayay iyadoo haddana bil Ramadaan la ka jarta maylaray Ilaahay Qur'aan shayba ka sheegay in oo dadka muslimiinta ah in san xariisan lamba laanka koron in oo maylaray isa nas galan qobada marka in way maylaray in ka faraxsanaa geega in oo walaanyogay isla afuraana in hatta lay ma ah insha Allah marka la mar saddexaad insha Allah rajay doogno in oo ho Ilaahay aro Ilaahay walaanin ka dhiga in aan hadersi way buu dadkii wal yar inshaal qaybsana wal weyn inshaal qaybsadaayaan marka way baaq ba aan dare ganacsatada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya way laha in sheegad ganacsiga naftirshay markii uu soo lukubi in sheegada sadaqa lukubi ya barakaawe marka way in ka baaqe reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lanki Ilaahay walan dhiibi ee ganacsata lehaadoy masuul lehaadoy inni la ku warqaba dadka oo naafada ah inni la ku warqaba dadka hubun dhimanta ah inni la ku warqaba id dadka kale oo walan haysana waayo sanadka hadda dhaafani badan sho beero abaarsadeen deegaanka reer Koonfur Galbeed uu noo way ka tirsignaa iniga beero i xoolo ka tirsigna hadii hoob abaar koyta xoolagina kasto nusqa maayaan beer ogeyno walba ma ka bana marka baadi hoob abaar ka dhida balad ka saameen weyn ka weeldadaas magaalada Maylaraay u soo marka culays ka sajara kaliila jarta kuleela jara rabadaan la ka jara xilligi in ka fayl haytay oo walla sadaqaysada koray ummada Soomaaliyeed Maylaraay u soo walla deersi koray lanku walaalka ee baahan oo deersi li deersi koray hato marka way in ka baaqe dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed walaalnyogin hoo isan meel araay adageeg i dashidanta laga idis dabsan hoo ada idan meel araay iso sadiid waqti uu kulka afuraa casho meel araay afur isahur laka amaay lamba afur ka qalqiilka ka jara marku walaal way seen leena shal goyneen en almiina afur ka hay isla afuroy cashada ka tabnin saxuurta hay isla saxuurday ana saasaasiin ka baaqal lahay waana taasay tani Ilaahay raxmad goone e waniisiye way waahay in shaagada en kaliilin naftir sheweeshayne in isna xariis doorada dhibaato sheenaas naftir sheeba iqaaba koyas marka in Ilaahay ninka raxmada in raxmadis aan helna walaalnyo uu nooliidada may leeyahay in raxmanan in is gargaarnin dadka naafada in ka horeeyaan dadka kale oo may leeyahay oo waayelinta dadka kale oo in sheegada oo wal aan haysana Ilaahay walaanan dibna kulli in gargaarnin marka in is gargaarnin is caawinin rabadaan kun bay waahan lambalankii is afuri koro afuriyo.